ndo yene wele suoro ilele mogo were bane molo dendo yene wele suoro ilele mogo were bane molo deninkemba buramuso kuma ko jugu ya kanoke deninkemba buranke fe kuma ko jugu ya kinisoma deninkemba ah deninkemba alale no